want my one and only. Oh baby, shepuka makangaro. Remo toka komoro. You are singa singa oh,
singa oh, singa oh.
I love you from China to Machu. Ah, angaro, anakongaro, moyo wangu. Kabako, anakata kiukora. Yendo kada peke katika chama changu.
Kada wa peke, kada wa peke kwenye chama. Fundi wa kitanda, kareti msamba. Mashati ya ndo wangu ya ndani juu ya kamba. Haka kadada kakada, haka kadada kazuri. Na mimi kama Ronaldo, kirenga shuti ko. Kama Ronaldo, nikirenga shuti waya. Kaniga na nganganga, giji giji. Kaniga na nganganga, giji giji. Baby, don't worry. Kama nakosa kwako, I'm very sorry.
I can't go away without you.
Shari, nangai, my angel divine.
Wache watezeki wapate tabu lakini mimi siko aje.
I can't go away without you.
Fundi wa kitanda, kareti msamba. Mashati ya ndo wangu ya ndani juu ya kamba. Haka kadada kakada, haka kadada kazuri. Haka kadada kada, na mimi kasama gol. Kirenga shuti gol, sabata magoli. Kirenga shuti waya. Kaniga nganganga, giji giji. Kaniga nganganga, giji giji.